Yikes Inc.
Zingatia engo, oya engo, woni meona engo, iyo engo. Zingatia engo, oya engo, woni meona engo, iyo engo. Engo ni muhimu siku hizi, simanishi engo ya black nyingi kama busy. No 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 no, engo ni umakini. Ukiwa kazini, ukileta papara kazini utapigwa chini. Mabosi awapenda gilosi. Engo muhimu bwana, chunga usilosti kakukosti. Tuko kwenye taifa mbalo vijana ni wazembe, na jirani ngumu kupata kazi kimbembe. Kinacho kupa furaha kilinde. Zingatia engo kwenye afya mwamba jitunze. Iwe mvua, iwe jua, we kamilisha lengo. Wejifanye fala mwana, we zingatia engo. Haya twende. Zingatia engo, oya engo, woni meona engo, iyo engo. Zingatia engo, oya engo, woni meona engo, iyo engo. Man 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 man, shida zina ndugu man, tena zina hodi wala ndugu yake ajulikan. Uvivu no, uzembe so, zingatia engo bro. Kaza ro, siombe po, zingatia engo bro. Loss, profit, biashara. Ila ukiwa makini uneza punguza sara. Tuko kwenye taifa mbalo vijana ni wazembe, na jirani ngumu kupata kazi kimbembe. Kinacho kupa furaha kilinde. Zingatia engo kwenye afya mwamba jitunze. Iwe mvua, iwe jua, we kamilisha lengo. We jifanye fala mwana, we zingatia engo. Haya twende. Zingatia engo, oya engo, woni meona engo, iyo engo. Zingatia engo, oya engo, woni meona engo, iyo engo. Zingatia engo, woni meona engo. Zingatia engo, woni meona engo, iyo engo.